Umeniteka mibi show, sina pesa, sina pose. Kwa wengine sendino, nimekoma. Stogo teka kukuuzi, fundi wangu maujuzi. Unanipa maufundi, sijaona. Unda mekubari, mzigo wako funga tari kwa safari. Yeah, yeah, misijari. Ata kama wakisema sorry jari. Yeah, yeah, unda mekubari, mzigo wako funga tari kwa safari. Yeah, yeah, misijari. Ata kama wakisema sorry jari. No one I like you. No one I like you, like you. I never let you, I never let you, let you. No one I like you, no one I like you, like you. I never let you, I never let you, let you. Nitakutunza mama, hata nikose dona, nikose chapa. Umeniuguza sana, homa ya mapenzi na isinao shapona. Umewakacha, wengi vifuso umetupa mbari. Warabata, sao shiringi umetupa mbari. Warikufata, pede mapede wakonge mari.
No one I like you, no one I like you. I never let you, I never let you.
Kiss on record.